tennis army. Kotanya smart unkusele unyameni. Unijongile. Ube inkanyezi. Ube inkanyezi pezu we kandelami.
Wenkulunkulu wami, ngijonge.